Gangsta Production.
Yeah.
You tell me your name, please.
Van Star Wingers.
Willie Millard.
I am here.
I would like to ask you to describe your profession.
Diligent trap aka boom blaster.
I'm an artist.
Wingers ndo baba yao ila nkijana sio mkongwe wapo kweli wari acheni ni bonge matozo anapinda mgongo mtano akipiga selfie wasani waongo mimi hapa waniwezi wasio mizubongo game yao ya kishenzi wakadaili ni kusongo kupi vitu zichekeshi wengi najita wakali ila ukweli ni kwamba mibove nu misari socheni kujigamba sijui kiingereza milisoma kiswahili sijafunzwa kubembeleza wajao kunikabili hapa nawaeleza pia wale makafiri acheni kucheza duniani dini ni mbili sijazoea kurudia pale nilipokosea fikra na ngumu ideas ndizo nazongelea na watoa jasho wenye mawazo butu biashara ni matangazo sibayo ukawa zuzu cheki bomoa bomoa hiyo tunayofikiria hapana wakosoa kishukweli na waambia umbavu nini wajinga nyenye nafahamu jue kwamba mkali ni mimi siwezi kufake hata nipigike vipi sikizeni mistari kwenzi na vidondoka juu ya biti snare na kiki zimepangwa fiti I am above the level ila critical thinking old school hip hop ndo mziki halisi tunakwenda nao sambamba na mashabiki marafiki masnichi mabitch pia mawichi wapeni habari yani kila mwisho wa wiki nafanywa ngoma kali aisee
bonge la hiti. Describe your profession.
Diligent rap aka boom blaster.
I'm an artist.
Natokea ghetto janja flano wa mitani bila mchecheto nikavamia vitani MC mwenye vigezo na mamlaka kwenye fani ya design na uwezo kuuliza nani mpinzani sije kunipanga na stories za kiwaki najua kutunza shime leo usinipe kama utaki tunga sana kuninyima sababu tani staki wenye busara na hekima hapa wako wapati hip hop rap styles zote nazijua kijana freestyles hapa nakuchafua boro keep distance vile unajua ulikupewe chance alafu uje kuzingua this is the last warning sijawahi rudia kosa ghetto rider still rocking kwenye game tunaongoza ni kuimara kinara zaidi ya simba marara kwenye msafara nipo sija parara bitch mpya style mpya ndivyo nijuavyo na buni vitu vipya sababu ya mawazo na jamini mimi ni mkali sija hema kwanzia mwanzo hip hop naifanya kweli naitilia mikazo nisema tangia mwanzo jua kuepuka vikwazo asili ya wasomi ni kuitafuta future ila asili ya rangi nyope ni kuchafuka nami safari sikomi madaraja na yavuka unaibisha we ni nani njo kufunze hadharani kuzipanga speech when ukaspeak mtaani haina haja mngoje mje kuganyiwa visa na washukuru nyote asanteni kwa kunisikiza.